This is an MUT Radio podcast.
It is MUT Radio shaping on your future. That is David Jenkins Katasige, Mehambana Umakringa with. And I do have them right here in studio, as I did announce at the beginning of the show, which we are going to be having this iconic duo right here in studio. Just to a bit more about them, hailing from the heart of Zululand, David Katasi Jenkins and Makringa Khatebe are a South African Music Award-winning duo on a quest to revive the powerful sounds of traditional Maskandi music, both professional musicians in their own right. Over the last 10 years, the duo have taken their fusion of traditional Zulu and Western folk music to the audiences in the UK, the Europe, Asia, and throughout South Africa as well. Let's go straight into the interview and then get obviously some more fun as well. All right. It is the Vukubangene Breakfast Show right here on MET Radio, shape and own your future. Sanibonani.
Yebo.
Yebo, yebo. Ebingelela.
Nesiyaphila njani bafuna?
Hayi.
Ah, siyancenga impilo hayi. Ngoba nakho sivukile safika eRedway.
Nazoke, nazoke. Hayi, impela, thank you so much for coming through to MUT Radio. This is so amazing. Now, mhlambe nje siqala nje. Mina I'm interested first in finding out about the names. First of all, the names Uqadasi ukuthi mhlambe, what does it mean and where did it come from?
Uqadasi masikhuluma ngaleli igama lakudala ngesiZulu, it's another word for umlungu. So masikhuluma namaqadasi nabelungu. So ngesikhathi ngahlangana no Baba Maqhinga ngo 2010 uzwile ukuthi hayi mangisho ibhongo zami ngithi ngiqadase lidlophu uthi neklabishi
afuka nini madoda
ngalokho wathi uMaqhinga hayi cha hayi uDavid alikama itseko manje hayi sizalona
sokuqadase manje
selizoba number 2
Awusuka did my daughter. That is definitely nice. Ngicaseke uMaqhinga ke angazi ushuthi ubaba wayenamaqhinga vele kusuka kudala noma
angithi phela ushuthi ubaba wabona nje mhlambe ngesikhathi ngisazelwe ngemncane ukuthi hayi lo angathi uhlakaniphile. Ngase ngiba uMaqhinga kayi uMaqhinga isibongo hade bekhaya eSempangeni eSamfoyane.
Wow, number 1. That is definitely good to know. Now uyasho ukuqeda ukuthi ke nahlangana ngo 2010. Nahlangana kanjani kuze nize nifike like 10 ukuthi ke azini ke manje ake sivele senze lento le oh music ke sivele sicule straight senze music omnandi ozokwamukelwa izwe lonke.
Hayi sahlangane kwesinyi studio saseThekwini, istudio sika Sibongiseni Shabalala. And ngaleso sikhathi bengifuna ukushintsha inkostini, ukulungisa inkostini yami.
Oh yeah.
Ngifisa ukudlala inkostini. Ma ufuna ukudlala inkostini ngesiZulu ufanele uyishintshe ukuze ukwazi ukudlala ngesiZulu. So hayi nesinye isikhathi ngathi omunye umuntu owangitshela ukuthi ma ufuna ukulungisa khuluma no Babu Hadebe, Babu Maqhinga Hadebe, ngoba bayabazi bonke abantu kule industry, uMaskandi industry, so uzomthola umuntu ozokwazi ukulungisela. Bese sahlangana kelinye ilanga kule studio, sahlangana salungisa inkostini, kodwa ngesikhathi besilungisa inkostini sahlala sa jam.
Sethu
sacula just ukujama nje.
Sure.
Waqale.
Saqala sayibona ukuthi lento izosebenza.
Ah, sokumini.
Ngaleso sikhathi hayi bengisemncane, bengenza umatric, bengisaqeda umatric. So Maqhinga wangena as producer wami.
Sure.
Ne music director wangisiza kakhulu, and saqala kanjalo. Bese ngayazi ukuthi izoqala idiwo la. Yabona, saqala ukukhulisa igama lami. Solo brand
career, yeah,
solo career more 2010 2011 2012 2012
saqala ukujama kancane as a duo. Okay,
cha mhlambe singaqala performa kanje maqhamuka ithuba, senze ama acoustic sessions and then kancane
kugcina seku seku sekuyilejuwe lesibona namhlanje number 1 kodwa ke I think mhlawumbe manga singithi kuyibuyisele emuva kancane ukuthi ke your individual careers wona aqala kanjani, where do you come from when it comes to music, usukaphi kwena uzofika ekutheni uzobe la ukhona namhlanje?
Mina ekhaya ngikhule ubaba edlala inkostini, ngawuthanda umusic ngaleyo ndlela. Kodwa ngithema sengisedolobheni, ngisesemakhaya angizange ngidlale isiginci. Into engisedolobheni kaye ngase ngikwazi ukuthenga isiginci, ngaqala ngafunda ke ngenhlanhla, kwashesha kwafundeka. Laqale khona ukukhombisa ukuthi lento khona le engangithatha ngibeke khona, ngathola ithuba lokusebenza nemambazi ngo-1995.
Oh yeah.
Besenza i-stage play e-America e-Chicago, kwakuzothatha ngempela u-3 months wonke ngise-America. Ila ngiqale khona ukubona ukuthi hayi bo, ngingasebenza ngomusic.
Ngaqala
ke nami ngenza futhi ama-album ami ngedwa. Yaqhubeka kanjalo nje into yami ke, ngaze ngazosungula iShabalala Rhythm, sisungula vele si-pesheya vele. Nosibongiseni umfethu lo emambazo, noThamsanqa, balama nayo vele lamadodana kamshini. NeShabalala Rhythm yayo yavelela ukuhlanganisa umasikandi
nesithasane.
Siyabonga ukuthi ekugcineni futhi ke ngaqala ngahlangana nohlangana noQadasi. Kwa pusheka njoba nje kupusheka, abantu bayuthanda umsebenzi, nathi senza ngayo yonke indlela ukuthi siphilise impela umusic uphile, ngoba manje abantu sebekhombisile ukuthi bayawuthanda umusic esenzayo.
Hayi, no ngiyakuzwa baba. Hey, ayi inzima leyo history lo osinika yona njengamanje ukuthi kanti ukhona na kwiShabalala Rhythm futhi you know, you played a huge part. Kahle kahle you played a huge part in quite a number of us growing up because we wanted music lo sasulalela kakhulu futhi nako mase kufika kuqadasi nomaqhinga futhi nawo lo music lo sakhula ngawo futhi. Manje ke uqadasi, you know, how did we get into music? What made us go into the music and actually also go into traditional music?
Yeah, so mina ngakhulela empangeni kwaZulu, and angiyena umlungu waseplazini, ngakhulela edolobheni. But hayi, wakhulela eplazini lo, kodwa hayi cha, ngakhulela edolobheni kodwa ngoba ngakhulela kwaZulu, indawo yamaZulu vele, indawo enomlando, umculo wesintu. Futhi ubaba wami ongasekho wayeyintatheli.
Oh,
so
yeah.
So ngesikhathi bezo lokhuza
tala ama stories
ehambela thathi tori,
sure,
ngangimphelezele kakhulu.
Oh, yeah.
So and
oh, yeah.
kancane I was given an opportunity to see really
izinto
zesintu, yabona, umculo wesintu, ingoma, yabona. So
amabutho,
and ngaleso sikhathi bengina 8 9 years old, hey, bengithi hayi ngifuna ukuba
ngifuna ukuba yibutho.
Yebo, yeah, yeah, madod. So and then emva kwalokho ngaqala ukubalalela omaskandi, amaqhawe njengo ubaphuza ekhemisi, ngishile Mdlophe, Mvazi omnyama, Mqashi Ondlovu, abaculi umculo wesintu, umasikandi wakudala lo
deep,
yawo deep kakhulu. So ngaqala kanje ngithi ngesikhathi ngahlanganisa 12, ngacela ubazali bami, ngacela ukuthi bangithengele isiginci. And so isiginci ngaqala ngaleso sikhathi ngina 12 years, ngaqala ukusidlala, kodwa ngadlala ngaleso sikhathi bengidlala isilungu.
Oh yeah.
Ngaqala ngesilungu,
sure,
ukufunda ama chords,
yabona,
bese kancane ngawubamba umculo wesintu umasikandi. Yebo, yeah.
Oh, so then my daughter, wow. It seems like a girl of it to get bayasithanda isiginci ngapha. Now let's talk about ijoke njengamanje. Your music, you know, transcends to international stages. You know, it has reached far and wide and usuka kude futhi even i background yawo. What influences your sound that, you know, a lot of people even internationally can relate with?
Yeah, ama influences, masikhulume ngama influences, it's definitely the sound of ubaba Johnny Clegg no Sipho Mcunu. They,
sure,
paved the way for the style of music, this fusion. Namanye amaqhawe, as I mentioned earlier, Mqashi Ondlovu, all the Maskandi greats, ubaba Phuza Khemisi, laba abadlala umculo wesintu. So
yeah,
it's a mixture of traditional Zulu and Western folks hlanganisa umculo wesilungu no Maskandi. So especially must perform a pesheya.
Yeah.
abasazi isiZulu kodwa bayafila lo mculo. It's all about the feeling. Namlalela umculo waseGermany angazi ukuthi bathini bakhuluma ngani
kodwa
i-rhythm
iyakwazi ukukubamba i-rhythm
ine power inamandla. So nathi futhi must perform a pressure bayasizwa kahle. And futhi siyabachazela ukuthi sikhuluma ngani. Sikhuluma ngesingisi sikhuluma sichula ngesingisi sichula ngesiZulu so bayasizwa kahle.
Yeah. Now you've also had, speaking of, you know, your sound transcending to international stages, that also speaks on you know, the impact that you've had. And just like I think I've highlighted before, ukuthi sikhule ngoqada sino maqhinga zesikole njengoba sengimgaka nje, you know, I know them from the when I was young, and also, you know, other duos as well, other groups as well that you've contributed to. Firstly, how does it feel to be where you are now, and also what do you feel like you haven't achieved yet?
Njengamanje sifokase kakhulu ekuthini asenza ama album ngoba ama album wona azosiza ukuthi into yethu ihlale ikhona njalo futhi njalo ngonyaka sizama kwenza ialbum. Siyabonga ukuthi le album le esonishela yona la namhlanje sikwazile ukuyina isama ngayo.
Sukanini madod. Yes.
Kodwa njengamanje nje ukuyaphambili kwethu sifokase kakhulu ukuthi asidile kakhulu le international kakhulu senzele ukuthi umusic ungabi la kuphela. Sisabalalise yonke indawo. Sesingenile ko India, sangena ko Italy. Kuyasijabulisa nje lokuthi umusic wesintu wakithi sifike sivulele inye ipage kwamanye amazwe. Bakahle kahle basuke bengazi ngempela, kodwa nje ubavulela ipage elisha ngoba even le ndlela yokudlala yokuthi sidlale iintambo siyincweba kanje, angithi bona badlala kanje.
Yes, ukuvamba
nakho lokho mabebuka nje bayabuka ukuthi lento yenzeka kanjani.
Baba fascinated. Yes,
zikhona ke lezi zinto futhi okufanele ukuthi ke uma uphumile wazi ukuthi ngeke uyishiye ama engomeni zakho, kube nengoma inama click ngoba ama click bayawuthanda ngoba bona bawazi.
Yeah.
Uqadasi bathi awukhadasi.
Ukhadasi makhe.
Yeah.
Ilokho nje njengamanje sifocus ekukhona ukuthi umusic asusabalalise ngempela. UNkulunkulu mayisasinikele ithu.
Ngabe
ukuthi nje siphelela la kuphela.
Njalo siyafunda, njalo siyakhula.
Nanokuthi ngikholelwa mina ekutheni yonke into akumele iphelele lana phela makuthi inkulu.
Ngiyazonke.
Ngize ngithi mangabe udlala ibhola, mawudlalela waliqeda la awubi ngeke ube happy ukuthi awufikanga international. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi usinikele ithuba lokuthi singene international. Siyabakhombisa ukuthi umasikandi into enjani.
Nazog. Now, you know, touching on a bit of a sensitive issue, la ikthenige uKatasi is white and ubaba is black. Mhlambe siqale ngawo baba ukuthi ke kuye kwakhona mhlambe challenge ukuthi from a community yethu yabantu abamnyama not being able to accept uKatasi because umlungu. And how did you deal with the situation ekanjalo?
Ngiyathanda leyo ngoba ikuyasihlupa. Namanje siyangenzeka futhi iqhamuke kancane. Ngiyakhumbula nje abanye bebecabanga ukuthi umlungu uthatha amashansi mhlambe uKatasi, kanti uKatasi ufunda umasikandi. Ngijabula kakhulu ukuthi ukunokuthi ahlehlwe yaphambili njengamanje uma uKatasi ukhanda inkostini from scratch. Ayikhanda ingekho izibe khona,
ayiqale phansi.
Aza kudayisele yabo noma ithuba ke kodwa lingeliningi ngoba idinga isikhathi. Sidibanile nalenkinga, uthola ukuthi abanye abantu babona ukuthi umlungu uzoyuza i-culture yethu yabantu abamnyama. Ayibona mhlawumbe uzothatha amashansi noma uzofuna imali, kanti ngeke uzofuna imali ngelokhuzana ngalento ngoba ibucayi, fanele ube ukuthi uyazi ngempela yabo. Sidibanile nalezo inkinga kodwa ngenhlanhla kayi kancane kancane ziyahlehla. Besibuye sibuzeke nakwabanye abangaphambili abenza njengathi abo Sipho Mcunu lo besebenza noJohn. Ukuthi benike ndibana nalezi inkinga bathi hawu into yakhona ke le, qhamuka umuntu nje ozovela ethi hey lo mlungu lo uzo culture yethu. Bese ngithi ke umbuzo kade ngibahlula ngawo kade beqhamuka kanjalo kahle nje phela futhi ngithi hayi bafethu phela makuthi sikhuluma ngaleyo ndlela kusho ukuthi phela ngeke siyidrive imoto ngeke siukhanyise ugesi ngoba kuwona wethu.
Yes,
okusho ukuthi manje phela ke makuthi sizosho kanjalo
yeah impela impela
siyashare siyashare
siyashare
yeah
kan njengokuthi nje njoba ngisebenza noqadasi kukhona mina engeke ngikwazi ukukwenza mina noma la la kuzothi ma siqala ukukhuluma kukhuluma uqadasi ngoba vele mhlambe la masifika kuleyo ndawo idinga ukuthi uqadasi akabe phambili
kube
khona enye indawo ezodinga ukuthi mina ngibe phambili masifika ukuqala nje ukukhuluma enye indawo idinge mina okusho nje lento I right ngalokho ke sibamisene siyafunda nami ngiyafunda kuyena nawe uyafunda kumina yeah ilokho ke
yeah and ngoba njalo ngiyabatshela abantu ukuthi ngoba ngakhulela kwaZulu ngiyenza into engithandayo ngakhulela bengithi hayi cha lezi zinto zinandi kakhulu umculo wesintu into emnandi yabona so and ngaqala ngisemncane ngabe so ngiyenza into engithandayo njalo ngiyabatshela uma uthanda something uthanda into enkulu ngaleyo ndlela hayi
uyayilandela
uyayilandela
yeah
noma unesikhume sinje yeah
sure
yabona and iyafana
indefana now also you know looking at you Qadasi how did your family actually accept that wena uzo ishayela nje low music low wesintu ngeke nje uzuye ngapha ngakubona
ah lucky from eqaleni
abantu support ayo
kakhulu kakhulu
bathola
support enkulu kakhulu eqhamuka kwabazali omkhulu nogogo ubaba omncane bonke hey so lucky
I support inkulu kakhulu umndeni nje
from
uma wonke uma kuthi khona lesicula khona
yeah we are njalo mase perform hawo nangu umkhulu nangu gogo hawo sebefikile
ah sokani ni madoda kwaze kwamnandi kwaze kwamnandi ke afethu thank you so much for actually joining us I feel so important you know for being graced by such legendary duo that is an internationally recognized you know iconic duo thank you so much for coming through to MUT radio and before mhlamba I let you go. Where do we catch you on the socials?
So we are online sikhona ku Facebook under Qadasi Music noma uMaqhinga Radebe no R eMaqhinga Radebe na ku Instagram sikhona ku David_Qadasi noma uMaqhinga Radebe ungasithola khona. Noma go YouTube futhi
YouTube. No siyabonga kakhulu bafethu. Thank you so much. All the best moving forward.
This is an MUT Radio podcast.